kala za jikondi tipunzi sana. Iwe nine diziku mana deire. Hey baby when I miss you ni masa wanjendere. Hey baby come to me. Mwe wangofuna iwe baby please come to me. Risa mate siku baby tisa na kumane. Ndi masangalala when you call me honey. Ulinga dilimote baby keo mandi kontolora. Ndingo funa tele nizinga ukuona. Ndika panda kukuona siku singona. Baby girl I need you more. Iwe nine